Be your girl, you know my shoulder.
Vicky Bandas.
Anytime you feel low, baby, you can call me a soldier.
Nadia, mapenzi matamu bana. Sijazoea kubembelezwa unavondekeza bwana. Tupendane nikupe wana. Kina safari na Lola wakuite na wewe baba. Ni vingi tumepitia, matosi na wivu nimejionea nikavumilia. Jina na pesa nilizopata na mimi nikakuvimbia. Ila kwako sitoki, nishapata wakufa kuzikwa mwenzangu kwa kweli siondoki. Jamani kupendwa raha, raha. Kupendwa na wewe Ali, kupendwa raha, raha.
Oh yeah.
Isiyopitiliza.
Jamani kupendwa raha,
raha.
Kupendwa na wewe Sheri, kupendwa raha,
raha.
Hey, oh.
Love is a beautiful thing. Ukipata unayempenda, wallahi is a wonderful thing. Baby, Daddy, you are my beautiful thing. Kwa penzi lako mimi nimeloa, na kukunda my baby.
Yeah, forever my baby. Tofauti zetu tuziweke kando, ukinyacha tadaidi. Baby, yo yo. Milima na mabonde,
nimepanda nikashuka, bado minarudi kwako,
minarudi kwako baby.
Jamani kupendwa
raha,
kupendwa na wewe Sheri, kupendwa
raha,
hey, oh.
Jamani kupendwa raha, raha. Kupendwa na wewe Ali, kupendwa raha, raha.
Girl, you know my shoulder. Anytime you feel alone, baby, you can call me a soldier. Nishtaki nikuwache we solo.
Jamani kupendwa
raha,
Nadia nikumbatie, baby, kupendwa
raha.
Ay, mama, mama, mama. Kila mina pendwa
raha. Vicky Bandas.